quality we've been waiting for.
Yeah.
Dizzy X on the beat. Well,
my wrist is only 100. I need the Bible. I think I'm ever sent. I paint the hell and back. A bunch of words. They call me hero.
Yeah.
Shipende malaini njema saka nisaika baby saika bae nikelo pa GP Dende kovula GP punika vipi mwonga ni boma Rosende kovula paper vingi ndemba rengi sober Chupwe chikula na boma Asende wakama nda porna Abina bama nika judge My Philip is calling me crazy Mufana wanga ni stone Habisha tu pakona Kupenda makwachanga wacha Adesign ni posa chilika Mufuna makulanga tisha mwonga ni mimba ni wachilika Kwa muka lenga pisha Asipwe ni huli kukaya Ikae ni kalibo fika Agogwe ni wala pakomo Nakachula kama ni pakomo Apulika makola za komo Agogwe ni wala pakomo Nakachula kama ni pakomo Yeah, let's go reach together my nigga Man we never go blow Squad goals It's like a hulu Bulik Vagabon with Jima Yo Yo, Papa Shamboy, them in bed. Don't shoot.